Virus Boys, ndani ya Crystal Production. Coming on the ministry of Jesus Christ, tumeokolewa. Au sio?
This is how we do.
Leta Biblia ndani ya church. Tatanka na weka mtu Biblia. Wafuasi waumini simameni. Kama neno lina flow. Na leta Biblia ndani ya church. Fiba na weka mtu Biblia. Wafuasi waumini simameni. Kama neno lina flow.
Cheki huku na kule shetani na kusaka. Huwezi kutubamba sisi wote chini mwangu. Sisi tunatamba shetani hana namba. Kisikia jina la Yesu anatetemeka wakati wa shida. Wejipe moyo, angalia mbele, achana na dunia. Shetani akileta na mashika Biblia, uwe na imani. Shetani na mapepo ya ambie bye bye. Sipofuata Biblia moto na milele. Ukoka hivi sasa uweze kuepuka. Wefurahia wokovu ni wasare. Heburuka juu tukishangilia.
Wafuasi wa umini simameni kama neno lina flow.